Yeah, a city. Wow, can you feel it? Can you feel it?
Tongo records. Yeah.
피가 키면 키면 너 기복거야 더라우 니포 키면 키면 비와지고 마냥아우 마저웨야 구지와나 사나사나 니요 마저와 더라우 시나담볼에니 축기 웨니 축기 시와 구구기 시와 투시 마투시 시와 투시 니메시야 와사하우 시키요 니메지바 시키 마켈레레 켈레레 단게데레 와레와레 와시오펜다 쿠니요나 나 피가 비게레게레 나 참부아 mtumba na mtumba nimesha jua kutamba na kuyumba na chojua maisha mazuri ni furaha na furaha siyo gari na majumba tu maneno kitu gani kwani nimesha yazoea vijineno na misemo ya mitani vinakuja na kupotea ha, hapa chini kwenye jua kipi sijasikia ni mwana wa mungu yes I am na sipendi majungu yes I am niko bize na yangu yes I am yes I am say yes I am Mwanza, say yes I am Tanga, say yes I am Arusha, say yes I am Yes I am Yes, I am. Kenya very OG, I'm a real MC. How I fake MCs, now I kill it like this. Kundo, mji wa wasafi sando mimi mzo wataka Nimechoka kutoa pasi leo nyabu nazitaka Demo kinitaka bila shaka Nampa nachotaka Sio madada tu Siku hizi kuna makaka tu Maneno ya umbea mtani wanasambaza Mdomoni sina fumbo Fimbo ila kwa maneno yenye tiba Kilaza na kuchakaza mindo kifimbo Cheza na echeza kila mchezo Napoteza binadamu hana kubwa wala dogo Hata mazuri ukimpa zogo Atazua ukimpa tukizogo Kuna tofauti kubwa kati ya kusahau kupotea na kukosea njia Tofauti kati ya kilio cha mtani msibani na kilio cha chumbani cha baby na dia Tofauti kati ya kilio cha mtani msibani na kilio cha chumbani cha baby na dia Mimi mwana wa mungu
Yes I am
Na sipendi majungu
Yes I am
Niko bize na yangu
Yes I am Yes I am Say yes I am
Mwanza
Say yes I am
Tanga
Yes I am
Arusha
Say yes I am Yes I am Say yes I am
Tongo Records
Yeah Kenya very OG Kenya very OG Say yes I am
Yes I am
Say yes I am
Yes I am